chana nami we ni koro boy.
Moyo wangu,
yani lo ni trailer movie au ni ngoi.
Moyo wangu,
waulize maselo mziki auto boy.
Moyo wangu,
nige kuwa mzoga vya au ni zoi.
Moyo wangu,
alafu sipendi dharau. We ni pimbi na tena nyangao. Alafu sipendi dharau. Yeni pimbi tena nyangao kubavu.
Moyo wangu,
hauna ela, hauna do, hauna danga, hauna show, hauna baba, hauna wana we, hauna go, hauna bumba, hauna money, hauna kiku, inipa tupu. Hauna money, money kama mimi, yani gigi, gigi money.
Ukijifanya unagoma, kutoka mbele, mziki mbona utasoma, kihere.
Wakishua alafu mbona unanombaga vocha mweza kupesa sijawahi kuokota. Eti njogeto baby kumbe we unanitakota. Mweza kwa haya mambo sijawahi kusota.
Alafu sipendi dharau.
We ni pimbi na tena nyangao.
Alafu sipendi dharau.
Yeni pimbi tena nyanga ubavu.
Moyo
hauna ela, hauna do, hauna danga, hauna show, hauna baba, hauna wana we, hauna bo, hauna bumba, hauna money, hauna kiku, inipa tupu. Hauna money, money kama mimi, yani gigi, gigi money.